yangiriye neza.
Yewe Yesu yankunze, yewe Yesu yangiriye neza. Yewe Yesu yangiriye neza.
Nimba mwumva ndatuwe mwami, nuko njyewe yangiriye neza.
Nimba mwumva ndatuwe mwami, nuko njyewe yangiriye neza. Nimba mwumva ndatuwe mwami, nuko njyewe yangiriye neza.
Nawe niba kubaza
ikukimura n'ibyishimo,
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza.
Nawe niba kubaza
ikukinuzuye amahoro,
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza.
Namwe niba babaza
ikukimura n'ibyishimo,
nawe
Yesu wangiriye neza.
Namwe niba babaza
ikukinuzuye amahoro,
namwe uzababwire
Yesu wangiriye neza.
Zahora mvuga ndatuwe mwami, kuko njyewe yangiriye neza.
Zahora mvuga ndatuwe mwami, kuko njyewe yangiriye neza.
Yapfuye urupfu rubi ku bwanjye, kimwe mu byiza Yesu yangiriye.
Yapfuye urupfu rubi ku bwanjye, kimwe mu byiza Yesu yangiriye.
Yapfuye urupfu rubi ku bwanjye, kimwe mu byiza Yesu yangiriye.
Yapfuye urupfu rubi ku bwanjye, kimwe mu byiza Yesu yangiriye.
Nawe niba kubaza
ikukimura n'ibyishimo,
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza.
Nawe niba
ikukinuzuye amahoro,
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza.
Namwe niba babaza
ikukimura n'ibyishimo,
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza.
Namwe niba babaza
ikukinuzuye amahoro,
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza.
Ceceka namba, nzavuga ibyiza Yesu yangiriye.
Yewe sinzaceceka namba, nzavuga ibyiza Yesu yangiriye.
Yewe sinzaceceka namba, nzavuga ibyiza Yesu yangiriye.
Yewe sinzaceceka namba, zavuga ibyiza Yesu yangiriye.
Yatanze ubugingo bwe ku bwanjye, ancunguza amaraso y'igiciro.
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 Nawe niba kubaza
ikukimura n'ibyishimo,
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza.
Nawe niba kubaza kubaza
nikukinuzu ya mahoro
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza
namwe nibababaza
nikukimora nigishimo
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza
namwe nibababaza
nikukinuzu ya mahoro
nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza
Yesu wangiriye neza
Yesu wangiriye neza Yesu wangiriye neza
Nukuri, nukuri ni Yesu
Yesu wangiriye neza
Nawundi, nawundi niwe
Yesu wangiriye neza
Yesu
wangiriye